Mama mwana, never trust the woman. Sana mana, watakufanyo yute. Mkaidi bwana, acha yani kute. Ya moto ujana, mkuo sizivuwe. Ya rieni penda jana, dui leo aniuwe. Mapenzi stare, badala ya kufurahia. Furahia kanifanya, nyumbuke nirie. Nisikitike, nijute kubare.
Kuna malazi, nikamini tazikwa na ye. Anapita na wengi, nimeshindwa kudumu na ye. Moyo mipasuka pa, mazishi zishi. Makisi yale ma, uzushuzushi. Mapenzi kinya, nimetapishi. Sitaki nimenawa, naishi kiu. Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman.
Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman.
Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman.
Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman. Baby daddy aliniamsha kazini.
Baby honey,
ari nikumbusha ranchi. Baby you handsome boy, ari nisifu mimi. Baby nikawa siko hoi, na wekwa mtu katia. Paka tamati, nikira mbokoni.
Nezama sicho moi,
nuka pangoni. Kwangu rakingoni, nuru gizani. Rafu nika enjoy, gafra, kafunga zangu mboni. Mingine sioni, kiko jozi siko joy. Sioni samani pensi kana dina sexy glory. Real love, ilikuwa gazamani. Baba bukie kujoin, kamkuta mama nyumbani. Jaribu uende mkowani, kautamkuta mwari ndani. Nafsi ya msariti, rugi na ragai. Moyoni ukimpa sita, tomba rifti kwa jirani.
Ha ha ha.
Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman.
Niva, 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 trust man, niva, niva, niva.
Trust the woman.
Niva, niva, niva. Blazan nilimwita HB. Nyota yangu nikamwita serikali. Mwenye siri zangu kanita sukari. Alipo lamba changu kanimwaga hazalani. Siamini.